Ayo la shani.
Ayo
la
shani. Ayo
la shani. Ayo la shani. Ayo la shani. Ayo la
shani. Ayo la shani. Ayo la shani. Ayo la shani.
Ayo la shani. Ayo la shani.
Ayo
la shani. Ayo la shani. Ayo la
shani. Ayo la shani.
Ayo la shani. Ayo la shani. Ayo la shani. Ayo Chopu ni chopa kalelo sha ishiwe Shimbina reshkana awa kashiwe Ichito ni chito ekspesia la masunga Shpalu shenda la mandika na ngoudunga Epa chuo mmera mero tatu rangisha Kwa nchito tatu seka tuwa nilu alisha Ukupepe kwa mchusha sinenga tuira la alisha Iwe Chopu ni chopu Amana kushtonga wanu mulopa Epo mwomero lesabu kwa mulopa Na kukwondo kuingira mulandu wa stepa Yepa pere na pera sada vya sky jona Alola Chopu ni chopa kalelo sha ishiwe Shimbina reshkana awa kashiwe Ichito ni chito ekspesia la wasunga Shpalu shenda la mandika na ngoulunga Epo chuo mbera mero tatu rangisha Kwa nchito tatu seka tuwa nilu alisha Ukupepe kwa mchusha sinenga tuira la alisha Ana wete atenda la mashila fwaika Eto njifwaisha nga waje wa fwaka Nchito nchito polisi na maronda Ifogo tuge watu poranga maronda Mona atuwe kitaku kwa kurara Elonga na filwa nishia wakatara Huku inkongole bande wa mapiuzi Achuka weshe na papata polizi Chopu ni chopa kalelo sha ishiwe Shimbina reshkana awe kashiwe Nchito nchito ekspesia la wasunga Shpalu shenda la mandika na ngoulunga Epo chuo mmera mero tatu rangisha Kwa nchito tatu seka tuwa nilu alisha Ukupepe kwa mchusha sinenga tuira la alisha Iwe Chopu ni chopu
Opa opa erach
Ya Chopu ni chopu
Sick people sickness
Chopu ni chopu
Nambo style
You do one it, you do it
Aba brach aludi Aludi
Ndala mandika na ngoulunga
Epo chuo mmera mero tatu rangisha Kwa nchito tatu seka tuwa nilu alisha Ukupepe kwa mchusha sinenga tuira la alisha Iwe
Chopu ni chopu
Shimpanabo, shimpanabo, batirirabo mwe Mwe wafu ma Amerikani, batirirabo mwe Mwe Buffalo Spans, batirirabo mwe Jela yo ink, awa pake Keo keo si kampai, batirirabo mwe Chiki niga, chiki niga, batirirabo mwe Awa pachingora, ila teo niga pandula Awa pachingora Washi mwiche, komanda chimose Ha, ila kasku mudraifu, batirirabo mwe Wapize, batirirabo mwe
Batfaini, ifu mpa mu Zera mine, new mine, new mine
Mane just get fucked Paka vuta bo Kuva meta tonalo taka vuta bo
Walu mecha, bozi mecha, bozi ni mecha
DJ Katino, DJ Kofana IC Makasa swag
Te makasa makar Awala walida Bozi ni vahemu Kofana kid Junga system, zombo
Natani pepe kwa isia Ala tena ipa Taipa kusota, masara magatetu Kutuponye vatetri Na ifuai
Awala saro, wala saro Sashile, DJ Mjoza
Era King G Kenzo ni promoter Era Tuamo Na yue Mafuaka
Kale wangu
Che Arapan Nipagu ya Ntaishi
It doesn't get much better than this Ayo Kiwa Mukna mapu dam tricks a bits